miaka nkaga mwebili nga baweleza bank ya DFCU tongoza obujjanja kwetoloola ole gwanga nga buno obubalirirwamu okwementa akawumbi k'ensimbi za kuno nga busoga yemu kubagenda okuganyulwa nkati ngayogerako naffe wali ku kitebe kya division ya Walukuba Masese omumyuka wa Katikkiro Alhaj Osman Ahmed Noor atendereza nnyo enteekateeka eno ng'agamba nti yakwanguyizaako abantu okufuna ebyobujjanjabi bw'atyo n'asaba bano balowooze nnyo ne kukulaakulanya abavubuka.
His Majesty the Chavazinga has always reminded us obulamu businga byona byona. Health comes before everything else. A kingdom cannot thrive if its people are unwell. By bringing care closer to our mothers, elders and children, DFCU Bank is directly supporting His Majesty's vision for a healthy, productive and self-reliant Busoga. As you mark 62 years, we invite you to continue working with us.